Super Boy Junior Mobi, cheki cheki.
Kuna mengi nilipanga naye, kipindi alikuanga moyoni. Mazuri pia akapiga cheke, machozi mimi kila kunichoka. Subiri, nasema msubiri. Eti subiri, eti subiri. Mama alisema subiri, mapenzi mi bado mtoto. Siku ikifika basi, kupenda ntapenda sana. Eti kaka alisema subiri, mapenzi mi bado mtoto. Siku ikifika basi, kupenda ntapenda sana.
Baby girl, baby girl, nakuomba usubiri. Bana girl, nakuomba usikie. Bana girl, nakuomba usubiri. Nakulam, nakupenda, nakulam. Hadi mwisho wa maisha, I beg. Nisikie, I beg, nisiki. Mistaki my stress, naspendi my stress. Ai bana nikilaf, kila saa my stress. Nispendi my stress, hizo zako my stress. Please bana girl, I beg, nisikie. Bana girl, Junior Mobi, Junior Mobi, Junior Mobi. Sina pupa mi, hapa sina pupa. Young girl, I beg usubiri.
Mama alisema subiri, mapenzi mi bado mtoto. Siku ikifika basi, kupenda ntapenda sana. Eti kaka alisema subiri, mapenzi mi bado mtoto. Siku ikifika basi, kupenda ntapenda sana. Umeniguza kwa mtima wangu, tangia siku na wakati uliondoka. Utoni wanichia nikilali, michezo pia tulicheza nawe. Sikio litege nikwambie, nakupenda leo zaidi ya jana. Walo kusema hunifai, walitaka uniache wakuteke. Walenge moja hadi kumi, huruma ipo wapi? Magoti leo nitapiga, kilio hadi nitalia.
Junior Mobi hapa kwenye biti ampaka, na chapa ngoma kali hadi wota na kubali. Vile diyo linitenda don't think it come back. Kuna mingi ulifanya bana girl, nilichoka. Hiyo kwangu iliban, iliban, ilinichoma. Nisha fuka next step, nisha bongesha na rain. Hadi 10 years come, sina raka, sina pupa. Sina raka, sina pupa, sina raka, sina pupa. Na kuomba usubiri, nitapenda usijali. Kila mahali tutaenda, na kupeleka Uganda, na kupeleka Mombasa. Kila mahali tutaenda, all over my life, I need walk with you.
Mama alisema subiri, mapenzi mi bado mtoto. Siku ikifika basi, kupenda ntapenda sana. Eti kaka alisema subiri, mapenzi mi bado mtoto. Siku ikifika basi, kupenda ntapenda sana.
Yeah, special dedication to all youth. I wanna say, subiri.